phansi benangiphantola ngizophinda ngivuke noma ungangithatha ungithekele phansi benangiphantola ngizophinda ngivuke isikhathi sami manje to shine ngoba mister you can look down.